Picha namba 24. Kamoro amora mane Yesu dhiye, ji mathoth ahinya ne luwo bang'e kendo chokore mondo owinj wach mane owacho. Chieng' moro nodhi e dala mar Jericho, kendo ne nitie jalo mane jaduong' ma jochok osuru. Ne nyinge Zakaria. Ji mang'eny nok ohere nikech nowuondogi. Ne en jalo momewo ahinya nikech ne ngimane duto okawo mana gi ji kore kodak e ngima maber. Kane sirikal oore mondo otim mondo ochok kwan makama, en okawo mang'eny moloyo moko noketo ofukone. Chieng' moro kane Yesu biro, Zakayo nodwaro nene. Zakayo ne en ng'ama chek ahinya kendo ji ne thoth ahinya, omiyo ne ok onyal neno Yesu e yo maber. Zakayo noringo nyime matek piyo piyo kendo nong'o yien mabor ahinya. Nong'eyo ni Yesu biro kadhe yono kendo piyo piyo nono noidho yath malo. Kendo kane Yesu ochopo machiegni but yien no, nochung' kendo nowacho niya, "Zakayo, lor piny piyo piyo, kawuono nyaka adonj e odi." Koro Zakayo notimo ma kaka ne Yesu ogone mondo otim. Ne gibuok kendo gichako wacho niya, "Ni kawuono dwa dhi bedo wendo mar jarichoni." Zakayo nofulo richone kendo nowacho ni Yesu ni oyie chiwo nus mar mwandu ne joma odhier. Kendo ni onego ochul ng'ata ng'ata mane osewuondo nyading'wen. Yesu ne mor nikech noneno ni ng'ani nene otimo richo kendo ne fulo richone. Kendo noyie weyo richone ber ng'ama ber. Yesu nobiro e piny ni mondo odwar kendo war jogo molal. Nowacho niya, "Ok abiro dwaro joma beyo to mana joma richo." Bende iseyudo mich manono mar Nyasaye mar warruok? Par kendo niya, Yesu nobiro mondo odwar jogo kendo mondo war jogo molal.